Mwenge 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 what up. Na hii ni baba ni baba ni baba ni bad memory. Wanasema na beef na mula huh. Pesa sipotosha wanakuita vuvula yeah. I love the way I'm walking, no jiggity Misha za mitani hazitaji hata digiri ha. Cause I'm a hustler homie Jili nazopiga dere wrong Kononi na ball, unoni na ball Unoni mana ni level za wakando mana baro risomi Mjiri ni mishe mishe Wadiri ni 50-50 Get young ni kipe Jiri mishe mishe mara ushamba ni sara Ni kazi na sala bidiwi mara So wezi nkutazimi so rapo Chwara, pesa zilali ni washamba na lala So dele tabaki macho paka wanga na lala Bado nasaka mare na respect you Mind over money, washamba dona extra
Tuko hivi tunakaza yani toka before Mashabiki awakai tukitimba kwa show Hatu cheki na kima macho kwa do Kwa do, kwa do Henga Na 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 na
Go homeless, mama na nombea nizidi kupata gobless Rapper wengi hopeless, nafusha kwa vivina vya bahari ni the Moses Cause I'm a hustler homie, kama unatoka mwengi utaji bouncer homie yeah. Kama DJ mkazi utaji dancers homie, hizi level za wakando mana baro nisomi The hustler, I'm killing with them flows, kiniona kino, call them popos The hustler, macho kwenye low, cheki hili biti na munaswa na hizi flow Na flow kama lura, usulize hurat Macho kwenye door, kwenye pesa kama yura Isipo make it all, haina sense ina muda I do it for the hip-hop, man is where I'm good at I do it for the hip-hop, good at
Tuko hivi tunakaza, yani toka before Mashabiki awakai, tukitimba kwa show Hatu cheki na kima, macho kwa do Kwa do, kwa do, kwa do Henga,
na 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 na